Shawty Tower, baby. Mugim Avenue. Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby.
Willy boss, Willy boss, your body a be nice. May I be action, I pay a lance, yeah.
Dance and kill a dead, yeah. Gala fi go spring on them bed, yeah.
Umbezo to se wagulu. Nimu wengulo mpani sama gulu. Pola mpola kazi ya magulu. Nyume sobula mpuli na nyume lwa.
Baby, oh baby, na wadema dena jatu dea. Unyume za tumoro. Watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby,
hey, kukwate waluma wewa, hey. Alinobu yeso yeye, hey. Obuso wole kufumite kizimba. Katinyola chusi za bamba. Wazinile zilisi papichulu. Papi, papi chulu. Zaka la kutwalo konde kwa nini.
Ninya waka boda, ninda wa mulonji. Kweni na yo wangi, ya tukulange nyange. Ujo mundo mjada, nisoro yojo. Watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby,
my baby. Oh baby, na wadema na jatu dea. Kunyumi za tumoro.
Kukwate waluma wewa, eh. Alinobu yeso yeye, eh. Obuso wole kufumite kizimba.
Dance and kill a dead, yeah. Gala fi go spring on them bed, yeah.
Ninya waka boda, ninda wa mulonji. Kweni na yo wangi, ya tukulange nyange. Ujo mulonji.